Njengamanje singena kwi program ekwa yakwa Citizen Justice Network and ithilelwa ke ngezinto ezinhle amaWard Community Advice Office and Resources Center Mr. Mfekuse khona. Khumbule ukuthi Citizen Justice Network is an award winning media and justice innovation which started in 2015. So they are based in the journalism department at Wits University. They bring together the established networks of paralegals and community radio stations to improve journalism and people's access to justice. Mr. Fega, asikubingelele sikwamukele emsakazweni.
Siyabonga kakhulu sibo, sibingelele abalaleli nabasakazi bonke benanda FM.
Kwintokozo Mr. Fega ukuthi sibe nawe namhlanje, sithemba ukuthi konke kuhamba kahle ngakho.
Siyabonga kakhulu.
Alrighty, namhlanje sikhuluma about police brutality brutality during protest. Isibonile kamumva nje Mr. Mfeka eVets bekukhona ngempela kusakhona le protest njengoba isaqhubeka, kodwa sibonile nakhona kuzeke kwakhona ke umuntu odlulayo emhlabeni ngayo enxa yayo ke le protest. Jwayeleke futhi ukubona ke iteleka noma amamashi kakhulukazi mayenzeka, uthola ukuthi kunabantu abalimalayo abanye mhlabe baze badlule emhlabeni. But ke asike singene kuyona, sibheke la ukuthi sikhuluma ngani besikhuluma about i-police brutality.
Hey bosi, kunenkingana ka ngoba masikhuluma ngalesihloko lesisikhuluma ngesihloko esithinta abantu abaningi ikakhulukazi ngoba abantu banenkinga kulezi insizwe zokuthi amaphoyisa ayabahlukumeza ikakhulukazi abantu abamnyama. So ke le nto isihambe ibange lide, sizokhumbula unathi Tayel ulomfana wase Eldorado Park eGoli yangibula ulo wabulawa eFestate lendoda esingayisesigamalayo yabulawa nawe amaphoyisa. And mase kwenzeka lokhu ke njengoba sibonile nje ukuthi kwenzeka laphana eVets abantu bebulawa amaphoyisa, and kusenophenyo lokuthi kusenabanye abantu othola ukuthi mhlawumbe balinyanzwa amaphoyisa nazo zonke lezo zinto. So ke kubuhlungu kakhulu, kodwa ke ekufanele sikusho la ukuthi kuncane lokho esisakubone kuma television. Baningi abantu abahlukunyezwa amaphoyisa ajika amaphoyisa kungabi khona izinyathelo abathathelwa zona. Emalokishini lapho sihlala khona, iseyindaweni zasemakhaya, ise abantu bayahlukumezeka. Sikubone kakhulu lokho ngokungelo down. Abantu uthola ukuthi bayahlukumezeka, akukho futhi obathethelelayo. Naye uminista ubheka icele uthola ukuthi uyihlaba inhlane. So ke kubalulekile ukuthi sisho ukuthi siyanotisa khona ukuthi amaphoyisa anesandla siqine kakhulu uma kuziwa kubantu abamnyama. Angazi noma ingokwebala lethu yini, noma mhlawumbe ke khona esinye isizathu, angazi. And angazi noma kusuke kuyikhomanda esuka khona phezulu ukuthi hayi laba baphatheni ngokuhlukile mhlawumbe kunabanye abantu. Kodwa siyakunotisa nje lokho impela, ngoba ama-cases amaningi and abantu bake bakhuluma ngokuthi into eyenziwa amabhunu e-Freestate eginga imoto yamaphoyisa ebamba amaphoyisa ngokudlozane, akuzange kube khona ishibhuni elilodwe labulawayo. Kodwa ama-students mangabe bhikishe kuthele iy'mfuno zawo sefakwa inhlamvu, and kubike kakhulu ngoba umnumzane uNtumba lo ubengahlangene nokuhlanganabe nje nezinto zokubhikisha ukubhikishela noma lokho abafunda bebekufuna. So ke kubaluleke kakhulu ukuthi sikusho lokho ukuthi siyakunotisa ukuthi ngempela amaphoyisa makuziwa ngakubantu abamnyama athanda ukuthi abe nesandla esithe ukuthi asiqine ngempela ngempela. And lokhu kuncane kakhulu emalokishini, abantu bayakhahlela, abantu bayashawa, abantu benziwa konke lokhu nalokhu, abantu bayabulawa even nasemalokishini. Kodwa ngoba mhlawumbe sibe kungekho emisweni omphakathi akubikwa ngakho. Kodwa nje ngifuna ukusho ngaphandle ukuthi ngizithikise ukuthi ngempela kuncane lokho esikubona kumathelevishini, ukunezinto esiyibonayo la emalokishini abantu be-subjected to abantu ekufanele ngabe ngempela bayabavikela.
sakhuluma nje ngawo le abuse siyakhumbula futhi Mr. Mfeka i-hashtag Black Lives Matter le eyenzeka lapha ya US njengoba nakhona ke kuyakuprotestwa lapha ya and kodwa ke futhi throughout summer 2020 millions of people in states across the US babeke sebenikele emgaqweni ba protesta that Black Lives Matter after the killing of Michael Brown and namanje sikhuluma nje la eGoli eVets nakhona kwenzeka the very same thing njengoba ke nabafundi khona sebegaseleke emgaqweni njengamanje nakhona basakhuluma ke ngokuthi kakhulukazi impilo zabo zibalekile kumele ukuthi zinakekelwe ngaso sonke isikhathi ngaphandle kwe protest umsusa we protest but sengenelele nasekuthenini ke sekukhona nomuntu odlulile emhlabeni even though besa protestela yona ke i FISMAS fall 2021 njengamanje sikhuluma nje lapha UNISA students has now entered into the CBD of the capital city joining ama students from the Tswane North College so asehlangene njengamanje ama students asa protesta but kuyingozi ngani lokhu ukuthi si proteste uma ngabe ke kundleni sokuthi mhlambe i-protest ithule noma kube nesixazululo kodwa uthole ukuthi iyabhebhetheka ngenxa yokuthi khona mhlambe impilo zabantu seyilahlekile.
Well, I'll assume ukuthi before they go to for i-protest mhlambe kuye kunezingxoxo eziningi ezisuke zifeyilile. I just assume and ngoba abantu ngeke nje bafele bavuke kusasa bethi sesiyaprotesta. Abantu mhlambe basebenengezile u-department we higher learning mhlambe basebengezile mhlambe i-university then now kubalekile ukuthi noma ngabe sithiwa siyakusho lokho and le protest eyenzeka e-America unfortunately kwakuwa abantu abamhlophe ababulala abantu abamnyama noma ababulala umuntu emnyama la e-South Africa sibona i-black on black amaphoyisa abula abantu abamnyama ebulala abantu abamnyama usathane wabulawa amaphoyisa abantu abamnyama lo mfana lo wale Goli wabulawa abantu amaphoyisa abantu abamnyama loba babulawa abantu abamnyama nabanye and lento isuka kude uyakhumbula ukuthi kwakunophiko la ekhasimena elalu kondiswe nje ukuthi luqonde ukuthi lomuntu stotonge abantu ikakhulukazi kwabantu abamnyama and leyo nto leyo ayikazi ikhulunywe noma ngabe yavela ilokhuzana kwezindabeni kodwa ayikazi ikhulunywe ukuthi ngempela kwenzakalani and ukhomanda walo lolo phiko lelo kwakuyilo mlungu lo osewashiye emaphoyiseni na kubalulekile-ke ukuthi sisho ukuthi siyayinothisa khona ukuthi abantu anganoma i-setup ekhona yini ukuthi abantu-ke ngoba thina uma ngabe sibabulala thina belungu mhlawumbe kungavela kabi abakuthane bodwa-ke manje so-ke angazi nami ngikhuluma nje kwi-premise yokuthi ngempela angazi ukuthi ngempela kwenzakalani kwi-department yamaphoyisa and-ke uminista ngokuvuma kwakhe uvumile ukuthi cha ingathi ngempela sekunayo le nhlesi yokuthi amaphoyisa abantu abamnyama anesandla siqinile uma kuziwa ngabantu abamnyama and lokho ziningi iy'bonelo ey'bekwa abantu ukuthi endaweni ewukuthi kwakwabantu abamhlophe bebhikisha kodwa ukaze kube khona umlungu obulawayo nomoshawayo so-ke kubalulekile ukuthi sikusho lokhu and uma ngabe kuyiqiniso singacela nje ukuthi abantu basukume basebenzisa iy'nhlaka zezomthetho basebenzisa umthetho sisekelo basebenzisa ama-chapter 9 ukuze bakwazi ukuthi basiqede lesihlava lesi ngoba kuyabonakala ngempela ukuthi cha siyadlondlobala sona.
Alright. So kubula ukuthi last week ngenkathi kwe iqali protest yase Wits University wabeke uMthokozisi Ntumba le ngiqede nje ukukhuluma ngayo nje kungekudala. He was only 35 years of age but wabeke esedubuleka wabeke esedlula ke futhi emhlabeni engekho ke protest yena ke nje wayiphubele clinic ehambela umuntu wenkosi wabeke esedubuleka but ke esimene sinjengana leso mhlambe iziphi izitep ekumele ukuthi umuntu ayithathe uma ngabe ethola ukuthi ke sekube ne-violence eziminike ze-protest.
Well, uma ngabe into yenziwa amaphoyisa ikhona le nhlangano ebizwa ukuthi IP i-IPD inhlangano ebheke ukusebenza kwamaphoyisa okusho ukuthi umuntu mangabe mhlambe etholane nesimo sokuthi uhlukunyezwa amaphoyisa noma uthuke mhlambe esebasenkingeni noma esebasengozini wabulawa amaphoyisa noma mhlambe walinyazwa amaphoyisa umndeni ungakwazi ukumele lokho ngokuthi uvule icala and icala lizoyiswa kwi-IPD ngoba amaphoyisa angeke akwazi wona ukuziphenya ke kufanele kube nophiko olusecaleni oluyimele oluzokwazi ukuthi liphenye ukusebenza kwamaphoyisa so i-IPD ingena lapho and kunomthetho osebenzayo la eSouth Africa wokuthi iphoyisa yiphi indlela ekufanele lisebenze ngayo uma ngabe liqondene nesihluku khona la maphoyisa abizwa ngokuthi i-public order police now sithatha ngokuthi kasibe trainiwe uma ngabe kuney'guku ey'nga ey'njalo noma kunembhikisho hhayi ukuthi avela aphume nje evenini noma aphume emotini yawo avela avulele ngenhlamba now ileyo nto engaunderstandeki noma mhlawumbe ayibhenile noma mhlawumbe ayiphuzile noma kwakwenzeke kanjani kodwa-ke uminista yena ngokomlomo wakhe uyasho ukuthi cha impela khona umuntu nje wavele wasebenzisa ukuhlanya wavele wabulala nje abantu kungekho sidingo mhlawumbe enye indlela ababengayenza ngoba baprovide ngazo zonke izinto zokuthi bakwazi ukuyivikela banamahawu banemoto zamanzi banama-grenade lawa abavele bawaqhumise so-ke ukuthi basebenzise inhlamvu kwakuyi-last resort leyo noma kufanele ngabe kuba i-last resort kodwa-ke bona they opted for yona kuqala ukunokuthi bayisebenzise ekugcineni
Kubuhlungu ngendlela isimanga Mr. Mfeki kakhulukazi ukubona kwenzeka kizimo ezifana nalezi sometimes i-protest iqaleke kuthiwa ke it's a peaceful protest but ke end up isinodlame ngendlela isimanga yini le ngakuyenza ukuthi uma ngabe i-protest iqale kahle kuthiwa ke le it's a peaceful protest but ke ithi mayiphela noma iphetha iphethe ke ngodlame
well yini into esifuna ukuyisho ukuthi in the same token fanele sifundise abantu abasuke be-involved kuleyo protest ukuthi as much as mhlambe siyifunise iy'mfuno zethu kodwa kufanele sisebenze ngokomthetho one ukuthi singathi siyaprotesta bese nathi siba yingxenye yokuthi sibulale izinto njengokuthi mhlambe uthole ukuthi sekubulawa iy'tolo sezikuluthwa iy'tolo nazo zonke lezo zinto lezo kufanele siqinisekise ukuthi lokho akwenziwe and okwesibili kufanele abantu abangahlangene nalowo protest singabahlukumeza okusho ukuthi umuntu nje oyihambelayo endleleni singamhlukumezi ngoba nakho engayona ingxenye yaleyo process so-ke kubalulekile ukuthi lezo zinto siyiqaphele uma ngabe sikwi-protest and okwesibili okokuthi ufanele okusempeleni yonke into ehlanganisa abantu fanele leyo nto leyo ibikwe emaphoyiseni so-ke noma ngabe-ke kuthiwa uzohlanganisa abantu abawu-100 noma abawu-200 kufanele labo bantu labo kubike ukuthi hhayi kunabantu abalophuzana abazohlangana kodwa-ke khumbula kunecala elangena kumthetho enkantolo yomthethosisekelo so-ke kwase kuthiwa-ke abantu bangakwazi ukuthi bahlangane baprotest-e ngaphandle kokuthi baze ba-aplayele or ilokhuzana leyo march leyo noma leyo protest so-ke okusho ukuthi-ke iyona-ke esi-presida noma esi-presida ilokhuzana umthetho lo khona wokuhlangana kwabantu so-ke abantu yingakho-ke manje uthole ukuthi abantu sebengakwazi ukuthi bavele bavuse bathi hayi siyaprotesta kodwa-ke bakwenze lokho phela belandela umthetho belandela futhi nanokuthi bangahlukumezi abanye abantu abasuke bengekho involved kuleyo protest
Mr. Mfeki siyabonga kakhulu isikhathi uthe wasipha sona namhlanje hlezi kwintokozo ngempela ukukhuluma nawe la emsakazweni sibhekekela izindaba-ke zomphakathi sesivala nje uthini umnyalezo wakho mhlawumbe ungathanda ukudlulisa kafushane and then ushiye nama-contact details la umlaleli engangithola khona mangabeke mhlawumbe efisa ukukhuluma nani for more information
siyabonga kakhulu sibo singacela nje ukuthi amaphoyisa ayeke ukuhlukumeza abantu abantu okusempeleni kufanele ngabe kunendlela yokuthi uma ngabe bebonile mbophe noma mhlawumbe-ke uzame mhlawumbe ukubadispeza ngendlela thizeni hhayi kodwa ukuthi ubabulale and siyathemba-ke sivile kuthiwa boshiwe la maphoyisa awu-4 siyathemba ukuthi umthetho uzothatha indawo yawo and baseziswe ngendlela efanele ngoba icala lika-Andre Satane waseFree State amaphoyisa agcine lapho esekhishwa so ke siyathemba ukuthi leli ke lizohamba lize lifike ekugcineni amaphoyisa ajeza, and siyathemba ukuthi ke le kuzoba isifundo sokuthi ngempela abantu fanele bathi respect, ngoba akusho ukuthi uma ngabe uyiphoyisa usuphezu komthetho, nabo-ke fanele bajeze ngendlela efanele. So abantu abafuna usithinta ngalezi ndaba nezinye siyatholakala ku 031 518 2009, noma ikamakhale khukhwini ethi 072 866 115. Siyabonga kakhulu.
Sibakhulu-ke Mr. Mfeka, sengathi-ke ngaba nosuku oluhle.
Siyabonga kakhulu.
Owari Mr. Mfeka besikhuluma naye la msakazweni Inanda 88.4 FM, besibheka-ke udaba ikakhulukazi lwayo-ke ikakhulukazi makuprotestwa maseke kugcineke iprotest isi-violent. Isi-violent rather, and uthola ukuthi manje akusona peaceful protest, kugcineke sekuna lento ebizwa kuthiwa i-police brutality, la amaphoyisa agcine khona-ke mhlawumbe uthola ukuthi asiyashaya asiyadubula, ngabe inhlamvu zenjoloba abekudutshulwa ngani, abanye-ke uthola ukuthi kuze kudlule ngisho umuntu emhlabeni, njengoba sibonile kwenzeka naseWits University. This is Inanda 88.4 FM, today's Best Radio. You are on the business. Kasa 12 to 3.